Ngiyabonga umusa sanibona kusihle bangani. Kuyinhlanhla ukuba lapha kulobu busuku ukukhuluma nani futhi egameni lenkosi Jesu Kristu wethu othandekayo. Futhi kuyinhlanhla njalo ukuhlangana nabantu bakaNkulunkulu noma kuphi nangokukhuluma ngalelo gama elikhulu uJesu. Ngilithokozela ngempela iculo umfowethu asanda kulicula nje lelo liyintandokazi yami. Osukwini lapho ngenkathi bezama ukwenza uJesu cishe abe ngumprofeti nje noma umuntu olungileyo noma umfundisi, lelo libuveza ngempela ubuNkulunkulu bakhe ayeyikho. Futhi ngikholwa ukuthi wayenguye, wayengekho owake waba njengaye emhlabeni, akasoze abe khona. WayenguEmmanueli, wayengu-Alpha u-Omega, uqala ukugcina, wayekhona okhona nozayo, impande nenzalo kaDavide, inkanyezi yokusa. Kuye kwakuhlezi ubuNkulunkulu, kuye kwakukhona uNkulunkulu. UNkulunkulu wayesendodaneni yakhe kuKristu enze ukuba izwe libuyisane naye. UJesu wathi, akusimina engenza imisebenzi kodwa ubaba wami ohlezi kimi, ubaba wami nami simunye. UNkulunkulu ebonakalisiwe enyameni. Isambulo esimangalisa kanje pho nothando kaNkulunkulu kithi ukuthi wayezozisungulula yena uqobo kithi futhi ehle bese ehlala enyameni yomuntu ukuze asuse isono nokugula esintwini futhi asihlenge asibuyisele kubaba. Lokho kuyamangalisa kunjalo nathi, kuthokozela ngempela lo. Manje izolo ebusuku ngibona ukuthi ngizofanele ngithi ukuxolisa. UBilly ungitholile masinyane kancane izolo ebusuku ngoba bekuwuhlobo lwe ngibe buthakathaka. Kodwa leyo mihlangano lokho kwehlukanise kokubona okufihlakeleyo, futhi akukho noyedwa oyoke azi ukuthi kuyini ngaphandle uma nje ufanele ungene kukho ukuze ukwazi. Ayikho indlela yokuzama ukuchaza, akukho khondlela obungakwenza ngayo, kungulwazi lwesipiliyoni okungekho muntu owazi utho ngalo, kuphela labo abedlula kukho. Ukuthi kwenzani esintwini, ukuthi kwenzani kumuntu, kukhipha khona impela kuphila kuyo. Awu, uphila emazweni amabili, usezweni lapha, usezweni laphaya. Uma unomunye umuntu mhlawumbe eminyakeni ngamashumi amahlanu edlule, kuthi ungahle ube nomunye umuntu iminyaka kusukela namhlanje ukuba kufike, kepha nokho uyaqonda ukuthi umi emsamo lapha futhi ukhuluma into ethize eyenzeka eminyakeni eminingi eminingi eyedlula, mhlawumbe emavikini edlule, izinyanga ezedlule, esinye isizwe, enye indawo noma okuthize. Bese-ke uzama ukuzigcina uqondile kulokho nokucabanga. Ngiyakutshela kuyinto enzima ngempela, kodwa iNkosi sibusisile kuze kube manje kukho, futhi sijabula kakhulu futhi yethemba manje ukuthi uNkulunkulu uzothola inkazimulo emhlanganweni. Manje ezinkonzweni kulo busuku ngicabangile sisengabantu abayidlanzana nje sindawonye emihlangano yethu, waziswe kuphela kwabendawo lapha, futhi nje ungowabantu bendawo. Futhi ngaphambi kokuba singene engxenyeni ebanzi kakhulu yemihlangano, bengicabanga namhlanje ukuthi ngizozama ukuba mhlawumbe ngithole okunye kokufundisa okuyifeshini endala eBhayibhelini okuya kubantu, ukuthi uma kufika isenzeko esikhulu, uma uNkulunkulu esithumela kithi, khona-ke sizokwazi ukusiqonda kangcono. Empeleni ukuphilisa ngokaNkulunkulu nje kuyisicupho ewukwini ukubamba inhlanzi njengoba nazi. Kungukuthi nje kungokunye inhlanzi idumela isicupho bese ithola iwuku. Ngakho okwethu okukhulu isigcino ngci sethu esisodwa yilesi, ukuthi imiphefumulo izuzelwe uJesu Kristu. Uma uNkulunkulu ekuphilisile kulo busuku, ungaphinde ugule futhi ngaphambi kokuba ufe. Ungagula futhi onyakeni kusukela manje, noma eminyakeni emibili kusukela manje. Ungagula evikini kusukela manje, noma osukwini kusukela manje. Angazi, kodwa yenye into eyisiqiniseko, uzolishiya lelizwe ngolunye lwezinsuku, ngoba lokhu nje ngokupheshiwe. Kodwa lo mphefumulo uke waze waxhumana nomoya ongcwele futhi uzalwe ngokusha, usunokuphila okuphakathi. Akunandaba ukuthi kwenzekani lapha, awugubhi neze. UJesu wathi, ozamazi ami akholwe ngongithumileyo unoku, leyo yinkathi yamanje, phila okuphakathi, akasayi ekulahlweni, kepha use inkathi edlule, phumile ekufeni wangena ekuphileni. Lokho bekungasenza sonke mamethodisti futhi siqale kumemeza, bekungeke na kunjalo ukucabanga lokho ukuthi uNkulunkulu wenze lokho. Manje lelo akusilo izwi lami, lelo ngelakhe uJohane ongcwele wesihlanu elamashumi amabili nane. UJohane ongcwele wesithupha, uJesu wathi, odla inyama yami aphuze igazi lami unokuphila okuphakade, futhi mina ngiyakumvusa ngomuhla wokuphela, kunjalo. odla inyama yamaphuzu igazi lami unoku leyo inkathi yamanje phila okuphakade manje lokhu okuphakade akufuki nje embuthelelweni kuya kwenye kodwa kuhamba kwedlulele ephakadeni futhi manje kwabanye benu befundisi ohlezi eduzane ninokwazi ukuthi lokhu kuphila okuphakade kuvela egameni elifanayo elichaza ukuthi ukuphila kukaNkulunkulu igama zuwi igama lesigreki elichaza ukuthi ukuphila kukaNkulunkulu uqobo manje ke siba indodana noma indodakazi kaNkulunkulu inzalo ewuzalo lukaNkulunkulu nengxenye kaNkulunkulu ikithi ngeke sisabhubha kunoma uNkulunkulu ubengabhubha uma ezamile ngakho sinokuphila okuphakade futhi sizovuswa ngomuhle wokuphela lokho kuyamangalisa na lokho bekungenza ama-Baptist ama-Methodist akhawulane futhi amemeze bekungeke na impela bebengaba njalo kunjalo leyo yinto enhle mayelana nenkolo yesikhathi sakudala yenza nje wonke umuntu ahlale endawonye futhi bathandane impela iyakwenza isusa yonke imehluko yenza izidalo ezintsha iyokwenza owebhantshi ledina ne-ovaloli bagacane ngezingalo bese bethi mfowethu kuhamba kanjani kodwa kunjalo impela iyokwenza wengubo kasileka nokaliko bagacane ngezingalo bathi dadewethu ngiyakuthanda yilokho ekwenzayo impela iyakwenza nje ivele iwubhidlize umehluko ucebile noma umpofu uyisigqila noma ukhululekile sonke simunye kuKristu Jesu ngeso lithabernakele engibona ukuthi kukhona iqembu lonke labantu betabernakele lithizi lapha sasinesikole sangesonto ngokuthi ukuhlengwa ngegazi futhi ngathatheka kakhulu kukho ngize ngizwe sengathi ngikwenye imbulunga yomhlaba ndawo ngokuthi ukuhlengwa ngegazi futhi kulo busuku emva kokuba umndeni usuhambile futhi weza ngapha ngaphambi kwesikhathi ukuba uzozwa inkonzo yomculo kanjalo njalo bengisekamelweni futhi kubonakale sengathi ngiqala kufunda embhalweni futhi ngathola okuthize ngacabanga awu uma inkosi ithanda ngizokhuluma nje ngalokho okwesikhashanyana kulo busuku lokho ngokuthi ukuhlengwa ngegazi ngesonto manje kulo busuku ngizokhuluma ngokuthi ukuhlengwa ngamandla futhi kusasa ebusuku ngizokhuluma ngokuthi ukuhlengwa ngokuphelelisiwe uma uNkulunkulu ethanda okungukuthi ekujabuleni egazini emandleni nasekujabuleni ukuhlengwa nokudonsa ngikhiphe lokhu manje abantu abaningi njengabahle izifundiso ezinkulu ezifundisiwe sona siyazi ukuthi uhlaziwa kanjani bese zinikeza lezi uhlobo lwesambulo mhlawumbe ngalokhu noma lokho noma ziveze okunye kodwa mina ngiwuhlobo lwezinye zalezi lapha uhlobo olungakwazi ukufunda okubhaliwe lwabashumayeli into kuphela engikwazi ukuyenza ukuqiniseka ukuthi ngiseduze kancanyana kokuyikho empeleni ngokuya ezithunzini uma ngiqale kuhamba ngiya ngasobondeni nokukhanya ngakulolu uhlangothi ngingasho ukuthi kuyini ngalokho nje ebengibukeka ngifana nakho noma ngangiyisilwane esinyawo zine noma inkukhu noma kumbe kwakuyini uma ngibona ukuthi hloboluni lwesithunzi engilubonisayo manje iTestament elidala lalisithunzi seTestament elisha lali negative njengenyanga elangeni ilanga likhanya enyangeni ibonisa ukukhanya emhlabeni futhi nje ngiyalithanda iTestament elidala nje lingeligcwele imifanekiso kanjalo noma njengoba lingaba njalo manje kuphelele kuGenesis ngenkathi uNkulunkulu enza ilanga kuqala enyanga elandelayo leyo nyanga nelanga kumele uKristu nebani njengelanga nje uma liphuma ngamandla alo nenkazimulo futhi uma selishona libonisa ukukhanya kwalo enyangeni ebumnyameni ukunikeza ukukhanya emhlabeni ngenkathi ilanga selihambile uJesu ngenkathi ehamba wahamba wayongena enkazimulweni futhi wabonisa ukukhanya kwakhe kwabuyela ebandleni ukunikeza ibandla kukhanya kwevangeli aze abuye ohe bayobe sebeshadake lokho kuyoba isimangaliso kuyoba ukukhanya okukhulu okukodwa kwenyanga ne iwundu lingukukhanya lapho abasalidingi ilanga emzini manje okuncane ukukubona kungakenzeki asibuyele ku-Exodus futhi ngiyethemba anikhathazwa yimi ngikhuluma ku-Exodus ngesinye isikhathi ebandleni lami ngaphesheya kumfula ngashumayela ngiyakholwa cishe ekungunyaka nezinyanga ezisithupha ngoJobe njalo ebusuku Babe buya ngangi chata nje ingxenye encane kaJobe futhi ngehla sasikwenza kwehle njalo neBhayibheli yonke imibhalo ihlangana ndawonye okwesisila seJuba akukho kuphikisana ezwini kaNkulunkulu qhaba umnumzana konke nokuncuka kuphelele okuyiyona ncwadi kuphela eyake yalotshwa ephefumulelwe kanjalo engathi ngokuphelele eyabhalwa ngababhali abaningi namakhulu amaningi eminyaka ngokwehlukana futhi bonke ngomoya ongwele bekhuluma kuhlangana kahle ndawonye okwesisila seJuba ingaleso sizathu kuzo zonke lezincwadi ezengeziwe iMaccabees nezinto ayivumelani nale ngakho angiyimukeli leli yizwi likaNkulunkulu kimi nomunye owesifazane wangibhalela incwadi wayesethi ngangishumayela uJobe esezaleni wathi mfowethu Branham kade ulokhu ubuJobe esezaleni isikhathi eside ngokwenele awucabangi kanjalo kade ulapho amaviki ayisithupha wathi ngani uyoze umsuse nini ezaleni na awu ngathi uma umoya ongcwele usuyeka ukufuqa amazwi aphume lapho ngiqagele ngizovele nje ngiyeke ukukusho kodwa inqobo nje uma elokhu ethi angikhulume ngaye esezaleni awu ngavele nje ngahlala nakho ngqone imiphefumulo isindiswa ngakho njengomvangeli wafika edolobheni washumayela ubusuku obubodwa washumayela ngokuphenduka ngobusuku obulandelayo washumayela ngokuphenduka ngobusuku obulandelayo washumayela ngokuphenduka Yeshe emva kobusuku obune noma obushanu ibhodi yabadikoni yahlangana naye yase ethi mfowethu akukho yini okunye ongakushumayela ngaphandle kokuphenduka na wathi oh yebo mabaphenduke bonke kuqala khona ke ngizoshumayela ngokunye ngakho lowo ngumbono omuhle bona bonke abaphenduke khona ke singashumayela ngokunye kulongile okwento encane ukuyibona ingakwenzeki manje kulabo noma ikakhulukazi labo abebengekho eTabernacle ngesonto kusini ufuna ukuba sithi gqi emumva ngale esahlukweni seshumi nambili kodwa isisekelo somcabango wethu kulo busuku sisesahlukweni seshumi nane siqale ngevesi leshumi nantathu lika Exodus manje sishiye evesini leshumi ngesonto kusini ngokuthi ukuhlengwa ngegazi cishe iningi lenu nonke liyejwayele indaba ngineqiniso manje siyazi ukuthi singawapheqa amakhasi alencwadi bese siphenya lamapheji kodwa munye kuphela ongavula incwadi lo nguJesu Kristu uJohane wabona incwadi yayinamekwe ngophawu futhi wakhala zinyembezi ngoba kwangekho umuntu ezulwini owayengayivula kungekho umuntu emhlabeni kungekho umuntu ngaphansi komhlaba kodwa kwakukhona iwundlu elalihlatshiwe selokhu kwasekelwe umhlaba lifikela ithatha incwadi esandleni sokunene sakhe owayehlezi esihlalweni sobukhosi futhi lazivula izimpawu futhi layivula incwadi yaqaqa izimpawu zayo futhi lalifanele ngoba lalihlatshiwe kusukela kwasekelwa umhlaba asikhulume nalo kulobusuku futhi silicele ukuba lisivulele yona manje nje manje onomusa baba othandekayo siza kuwe sethula kuwe kuqala egameni likaJesu sikhuleka manje ukuthi njengoba simalapha sikhosele ephansi kwalolu phasha kulobu busuku lapho leso siphepho sidla ngekhona ngaphandle izimvula isonta futhi ivunguza siyabonga kakhulu ukuba nendlu kaNkulunkulu ukuba singene kuyo futhi siyabonga ukuthi kukhona umbhoshongo isiphephelo wena wathi igama lenkosi lingumbhoshongo onamandla abalungileyo bagijimela kuwo balondeke sijabula kakhulu ukuthi siyalazi igama lenkosi futhi singene kulo manje sikhulekela ukuthi uzosivulela lelizwi kulobusuku baba kwangathi umoya ongcwele ungafika futhi ungene ezwini soka izindebe zalenceku ethobekile empofu nezinhliziyo zalabo abazolalela abantwana bakho futhi kwangathi umoya ongcwele ungathatha nje amazwi kaNkulunkulu bese ulibeka kuyo yonke inhliziyo lapho elidingeka khona sibusise manje ehlumelelise izingqondo zethu kulobusuku emoyeni wakho thola inkazimulo enkonzweni sindisa abalahlekile philisa abagulayo buyisa abahlubuki ekhaya Nkosi futhi sizokunika udumo ngokuba sikucela egameni lakho lendodana yakho ethandekayo uJesu Amen. manje phenyana evesini leshumi lesahluko seshumi nambili sika Exodus besifunda ukutshengwa ngegazi ukuthi uNkulunkulu wayelimisele kanjani iwundo kuba lihlatshwe endlini ngendlu ukuthi kwakungeza ukushiywa lutho kanjani. Izahlulelo zazi kade zehla nokwahlulelwa kokugcina manje kwase kulungele ukwehla. UNkulunkulu wayezogcwalisa izwi lakhe ngakho konke nazo zonke lezo zahlulelo emumva lapho kwakuyisibonakaliso esiphelele noma umfanekiso ophelele wezahlulelo esezilungele ukwehla manje. Kuthi uma nizoqaphela ngaphambi kokuba kwehle ukwahlulelwa manje abefundisi banga ngikisana nami kulokhu okulungile. Kodwa ngaphambi kokuba okwashulela kuqale ukushaya iGibhithe, uNkulunkulu wathumela uIsrayeli eGosheni. Babe seGosheni futhi akukho nhlupheko eyehlela kubo. Umfanekiso ophelele webandla liweliswa ekuhlushweni, niyabo kulungile. Kwase kuthi ke enhluphweni yokugcina eyashaya umhlaba lapho noma yashaya iGibhithe kwakungukufa. Nonke nina bafundi beBhayibheli lapha niyazazi izifundo zenu zikasonto sikole kanjalo njalo, sithathe lokhu mhlambe izikhathi eziningi kodwa ukufa kwaba yisitha sokugcina esashaya iGibhithe. Nesitha sokugcina esizoshaya ibandla manje ngokufa, sikhuluma ngokuka moya, labo abangaye kulandela uKristu embhaphathisweni kamongcwele ngokomoya bayokoma futhi bafe. Amabandla ningalibona manje emva kweziningi izivuselelo eziningi ezinkulu nabavangeli wedlulile ezweni, kepha nokho ibandla lona okungukuthi ngokukhuluma ngokwebandla lezombusazi liya ngokuba libi ngaso sonke isikhathi. Amalunga alo aphila noma ngayiphi nje indlela afuna ukuphila ngayo, enza noma yini afuna ukuyenza, nokho ezibize ngamaKristu futhi ethi akahle. Ukuba ngumKristu kuchaza ukufana noKristu. Ungayi endaweni obungeke ufune kuyo ukuba uKristu ubengafika. Ungasho lutho obungeke ufune ukulusho uma uKristu efika. Ungenzi lutho obungeke ufune ukulwenza uma uKristu efika. Ungacabangi lutho obungeke ufune ukulucabanga uma uKristu efika. Sina injongo yakho eyodwa, inhliziyo yakho imaphakathi neCalvary. Amen. Hambani ekukhanyeni njengalokhu yena esekukhanyeni, futhi sinenhlanganyelo omunye nomunye negazi likaJesu Kristu indodana kaNkulunkulu liyasihlanza kukho konke ukungalungi. Leyo ngamaMethodist, amaBaptist nathi sonke ndawonye kusenza sonke sibe munye kuye. Manje eyokugcina, into yokugcina kwakungukufa, futhi ngaphambi kokuba lokho kufa kufike kwabakhona ukubuyisana okwenzelwa lokho kufa kubo bonke abafisa ukuphunyuka kukho. Kuthi kwabakhona ukubuyisana okwenziwayo ngaphambi kwembubhisi yokuqala yezwe lasemandulo phambi kukazamcolo. UNkulunkulu wayenomshumayeli wokulunga uNowa, futhi washumayela iminyaka eyikhulu namashumi amabili ukuba abantu beze bangene emkhunjeni, nalabo abala ngamabomu kuhamba kwakungasele lutho kuphela ukwahlulelwa. Kuthi namhlanje umuntu owala kuhamba ekukhanyeni kukaKristu udelelile umusa, ngakho akusekho okusele kuphela ukwahlulelwa, yilokho kuphela. Kukhona nje uhlangothi lwangakwesokudla nesokunxele okuyilona kuphela ongaya kulo bese uyazikhethela. Manje siyabona ngaphambi kokuba kufike ubusuku obukhulu obubi kabi lowo Israyeli wayalwa, futhi sesivele sikuthathile lokho kokubulawa kwewundlu. UNkulunkulu wayengenisa ibandla lakhe ophumweni ukulikhipha eGibhithe layongena ezweni lesithembiso. Ngiyakuthanda lokho. Babewela ukuba balinde izwe uNkulunkulu wabanika izwe, kepha nokho lalibiyelwe lonke ngezinkulu izakhiwo ezinkulu nezintango nezindonga ezizungeleze iJerikho. Izinqola zazikwazi ukudlala imijaho ziluzungeze. Futhi nje cabanga ngalokho, namanje uNkulunkulu wathi ngininika lona ngelenu, kodwa babefanele bahlanze, balihlanze.
kuthi lokho uNkulunkulu akwenzile namhlanje uninike nonke ofunayo umbhapathizo kaMoya oNgcwele kodwa nifanele ningene niudle yilokho kuphela nilwe nemehluko futhi nidilize izindonga bese niqala phakathi lapho bese niuthola wena uthi umelusi wathi awusiwe owethu namhlanje vele nje uhambe ngowedlule kulokho umama wathi ngizokuxosha ekhaya hamba ngowedlule kulokho umyeni uthi ngizokushiya qhubeka ngowedlule kulokho yilokho kuphela ufanele uhambe udle yilokho kuphela ukuphilisa kwaNkulunkulu kungokwenu nonke nonke enihlezi lapha kulobusuku onomdlavuza isifo senhliziyo noma ngabe kuyini uNkulunkulu unikeze isithembiso futhi ngesenu kodwa nizofanele nihambe futhi nisidle manje wena uthi awu angizizwe nje ngikahle nje lokho akuhlangane nakho isithembiso ngesenu uNkulunkulu unipha sona ngenani nje ngo futhi nibulala amaFilisti ngokuwaqekela phansi kusukela ngapha nangapha futhi nikhiphe onke amaHivite namaAmori nje niwabulale ngaphandle niqhubeke ningene nilithathe uNkulunkulu wathi ngeleni uhambani nilithathe kodwa akashonga ukuthi manje ngizongena ngilishanele lonke bese nginakhela amanye amadolobha amahle bese nginihlalisa emgwaqeni olula akenzi ngaleyo ndlela uninika lona futhi kufanele kube khona enikwenzayo muhle ngokwenele ukuba aninike izwe wathi uyonisiza futhi abe nani hambani nilithathe Kodwa uma ugola kulobusuku ukukhubazekile uyiphuphutho isithulo isimungulo noma ngabe uyini hamba alithathe uNkulunkulu wathi ngelakho lifa lakho uNkulunkulu wakupha lona wabatshela ukuthi wayezobapha lelozwe wathumela ingelosi phambi kwabo ukunakekela indlela ibangenise endaweni lapho elalikhona bukani lezo zinhloli ngenkathi ziwela nakho kubuya ishumi labo lathi oh asikwazi ukukwenza akuna kwenzeka ngani singoso science futhi siphenyile into ngokwesayense akuna kwenzeka asikwazi ukukwenza kodwa ukhona abafu ababili omunye wabo othiwa nguJoshua nomunye othiwa ngoKalebi babe ngabuki ngasohlangothini lokuthi isayense yayiyini babebuka kulokho uNkulunkulu ayekushilo bathi singakwenza futhi kunjalo futhi babuya nobunye ufakazi obubonakalayo ukuthi laliyizwe elihle ngijabula kakhulu ngalobo ubufakazi ubonakalayo nijabuli nina na ukuthi kukhona izwe elihle ngaphezulu kwethu nje futhi sisendleleni yethu kulobusuku haleluya kulungele babe lapha manje ngaphambi nje ukuhlenga uNkulunkulu wayedinga abantwana bakwaIsrayeli ukuthi babezovikelwa ngempela ukubulala leliwundu nokubeka igazi ekhothamo ingaphezulu umnyango kanje nasensikeni ngayinye futhi babezongena futhi badle leliwundu lonke nokuncinyane kwalo qaphelani lonke iwundu hayi nje ingcenye yalo konke nokuncinyane kwalo kwakuzodliwa Abanye abantu bathi ngizothatha lengcenye nje futhi ngizokhola lengcenye kodwa uzofanele ulithathe lonke nelincinyane lalo kuthi oh ngiyakholwa ukuthi yalinyazwa ngenxa yeziphambeko zethu kodwa ngemivimbo yayo angaze lutho ngalo silifuna lonke nokuncinyane kwalo kuba kudliwe konke okwalo okunye kwalo kuba lukhuni kodwa ifanele silide noma kanjani uNkulunkulu washo njalo Kaphelani verse leshumi manje ningashiyi lutho lwalo kuze kube sekuseni kepha ukusele kuze kube sekuseni zakukushisa ngomlilo uthi manje akukho nokukodwa okwalo okufanele kusale yonke into manje wathi uma nilidla ningalidli liseluhlaza noma liphekiwe kodwa nifanele nilidle liphekisisiwe futhi ngiyakuthanda lokho Abantu bazama ukudla izikaNkuluNkulunkulu futhi balithatha sengathi laliluhlaza balihlafune bese beliphimisa nakho konke okunye bathi oh ngeke nje ngalithatha ngeke ngalimela aliphekiwe ngokwenele yilokho kuphela wathi nilipheke ngomlilo umlilo umele umoya ongcwele ufaka uNkulunkulu enhlizweni yakho kuqala futhi uzokuphekela lona kunjalo liphekwe lakhishwa lalungiswa lanongwa manje ke limnambitheka kamnandi manje umeke wamela kude kanje ngaphandle uthi oh mina angazi noma elami noma qaloko ungahle kube okwezinsuku esezidlula thola nje umoya ongcwele kuqala bese ubhekisisa ukuthi ukuphilisa ngokaNkulunkulu kusho ukuthini ke kuwe ubuke ukuthi inkolo ezwakala enhlizweni isho ukuthini ke kuwe uma unomoya ongcwele lapha ukuba upheke iwundu lapho lifika amen kunjalo pheka iwundu kuqala futhi uzofanele ube nomlilo wokulipheka lifanele usiwe ohe limnandi ngaleyo nkathike lose uvele ushise ukhiphe yonke ngange milapho esikhathini esingezide sedlule ngase sincibilikisile esikolo futhi ngaqaphela ukuthi lo mlilo wawushisa kanjani futhi nje wavele wapheka 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 futhi lapho ushisa kakhulu amanyela ezinsimbini egolideni onke eza ngaphezulu bese bewengula futhi babeyoshisa umlilo kwakhudlwana esincibikalisini bese kuthi ke uma lokhu sekubila kakhulu babethola ezinye eziningi izinto ezehlukene insimbi esenamatshe nezinto kuphume kuyo okokuqala ukuba kukhuphuke kwakuwuthuli njengothuli nodaka okulandelayo okukhuphukayo kwakungokufana nezinsimbi zisaxubene namatshe oh into engalungile namasiliva asheshayo nazo zonke lezi zinto ziyakhuphuka bese bekwengula lokho baqhubeke phansi phansi impela nento yokugcina abayikhipha kuyo kwakuyinsimbi esenamatshe lelo yigolide mpumbulu niyazi kukhona inqwaba yezinto kubantu abazama ukwenzana ngazo izithutha uma ungumkristu noma uziphathisa okwakho empeleni niyabo kodwa nje dedela umoya ongcwele uhambe uyobilisa kuphume yonke into ukhiphe khiphe lonke igolide mpumbulu kuwe futhi igolide mpumbulu abantu abaningi baphuma baye entshonalanga futhi balithola elinye lalo futhi bacabanga ukuthi oh bazithele emayini yegolide likhanya kangcono kunoma kwenza igolide kodwa igolide mpumbulu alinalo inani kulo futhi manje bayakupheka lokho bese bekwengula konke futhi nje baqhubeke nokulipheka balipheke lize libe igolide limsulwa libiliswe lize liyofika lapho seliyigolide eliyikhulu lama-percent futhi leyo ndlela uNkulunkulu enza ngayo ebandleni lakhe uthululele umoya ongcwele kulo bese epheka phansi phakathi lapho aze aphosele ngaphandle bonke ubuzwe nemehluko nokuzigabisa nakho konke lokhu aze nje akubilise kuphume kuwo wonke umuntu ungamunye oyoza kuye amen manje manje ke ungalidla naku omunye umcabango omuhle lapha eveseni leshumi nanye niyakulidla kanje izinkalo zenu lalelani lokho ziboshiwe ngiyakuthanda lokho izicathulo zenu zisezinyaweni zenu izindondolo zenu zisesandleni senu niyakulidla ngokushesha liphasika lenkosi ngiyakuthanda lokho nisadla nilungele kuhamba yileyo indaba mlonyeni asiphenye ngale kwabase-Efesu cishe isahloko sesithupha sabase-Efesu bese sibuka phakathi lapha ukuthi uPawulu wathini ngokuthola ukuthi ibandla lizilungiselele isahloko sesithupha sakwabase-Efesu siqale evesini leshumi nane lesahloko sesithupha ngakho imani izinkalo zenu ziboshiwe ngeqiniso nifakile isivikelo sesifuba sokulunga izinyawo zenu zigqokisiwe ukulungela kukho kushumayela ivangeli lokuthula futhi kukho konke nithathe isihlangu sokukholwa eniyakuba namandla okucima ngaso imicibisholo evuthayo yomumbi namukele futhi isigqoko sensindiso nenkemba kamoya eyizwi kaNkulunkulu niyambona uPawulu egqokisa umuntu ngokwenkundla yezempi ukuba amashe uNkulunkulu ekuqaleni ekukhululweni kuka-Israyeli wathi manje benifanele nilungele imashi uma nifika phansi kwegazi fakani izicathulo zenu bophani izinkalo zenu bhathani izindondolo zenu ngesandla senu futhi nilungele ukubizwa ngiyakuthanda lokho umuntu manje uma engena kuKristu ufaka izicathulo zakhe zevangeli ukushumayela ivangeli afaka isigqoko sensindiso isivikelo sesifuba sokulunga abophe izinkalo zakhe kukhona ngokwejwayelekile emabuthweni amadala uma egqoka leyo mihlobiso yempi ayenebhande elikhulu ayekufasa akubhanqe neshaspele libambe ngenhla kwezinkalo lezi zihlangu ukuvika imikhonto yesitha isifundo sangempela esinjepho esikithi ukuthi uma ukhalo lukala ukubaba uchakachaka silengele phansi isihlangu babe sibophela ebhandeni labo basenyuse basiqinise futhi isithombe siphele kanjepho namhlanje uma uqala kuzizwa ukuthi usuxega noma udebele uthi akusizi yehla ubophe ibhande liqine kancanyana uhoshe intemba ithi kuqine kancane esandleni bese uqonda phambili ngiyakuthanda lokho ulungele imashi wonke umuntu ehamba phansi kwalelo gazi ngalowo busuku wayeyalo ukuba ahlale lapho angaphumi kuze kufike iziyalo ukuba amashe kuthi wonke umuntu ozelwe ngumoya kaNkulunkulu ungena kuKristu unokuphila okuphakade uhloba ngesihlangu sakhe isivikelo sesifuba sakhe emi elungele futhi enqatshelwe ukusuka kuze kube iziyalo zokumasha. Oh, akumangalisi na anijabuli yini ukuthi konke nikufake amahanisi ngeke kulo busuku nina mabutho na? Wakubhamise kuba khona umculisi ethabernakele iculo lethu eliyindikimba lalithi impi yalwa omabutho amaKristu ubuso nobuso iphakwa igqolozelene lezikhali zibenyezela imibala eminingi-ningi okulungile nokungalungile kubambene namhlanje impi iyalwa kodwa ningaphela amandla qinani nasemandleni ayo nibambisise uma uNkulunkulu engakithi ibhanela lakhe liphezulu kwethu yohlabelela iculo lokunqoba ekugcineni abaningi babo abangcwele abadala useshone ethuneni kodwa ngolonyelo lezi zinsuku ngaleya ezweni elisha ngenkathi bevela bengena ezweni lesithembiso ibhanela lesiphambano liyoba phezulu kwethu futhi sizocula iculo lomnqobi uma sihleze esidlweni somshado sakusihlwa ngalobo busuku sizungeze itafula lelo tafula elikhulu mhlawumbe lingamamayela ayikhulu lezinkulungwane ubude nabangcwele abagezwe egazini behlezi bezungeze lapho ngifuna ukuhamba ngehle ngetafula futhi ngibachawule bonke amen ngimemeza nje niyafuna ukungizwa ngimemeza nalindani size sifike lapho ngibhekisiseni angimkhulu ngokwenele namanje ngalokhu kodwa qaphelani emashini manje elungiselelani siyahamba nasi sithombe sidabukisayo ngaphambi kokuba siwelele esifundweni esivamileyo itholakala evesini lamashumi amathathu nesishiyagalombili lapho lalelani wenyuka nomhlambi wabo engizobevange yilapho u-Israyeli eza khona iphutha okungaphezu kwemvelo kwakwenziwe abantu abangaphendukile balandela ngenxa yokungaphezu kwemvelo ekugcineni kwabafaka enkathazweni futhi kwehle njalo sizoqaphela lapha phakathi cishe evesini lamashumi amane nambili nevesi lamashumi amane nantathu inkosi ikhuluma kumose yasho ukuthi akukho noyedwa kuphela yilabo ababenikelwe owayengadla umhlatshelo njalo kodwa labo ababesokiwe akukho bafokazi akukho abangaphandle akukho noyedwa ofanele alithathe kodwa labo abasokiwe futhi ihlazo linjepho esinalo namhlanje kulolu suku bangane abathandekayo ukuthi lapho ebandleni wonke umuntu osontayo uthatha isidlo futhi iphutha lelo yilabo kuphela abahlengiwe yilabo kuphela abafanele uIsaya wakhuluma wayesethi amatafula enkosi ayogcwala ubuhlanzi wathi bani engiya kumfundisa isifundiso na yibo abalunyuliweyo emabeleni wathi siyalezelo sifanele sibe phezu kwesiyalezelo umuntu phezu komuntu lapha ingcosana nalapho ingcosana futhi bambisisa lokho okulungileyo ngokhuluma uNkulunkulu azi ukuthi usuku esiphila kulo ukuthi ibandla liyoba kakhulu kwezombusazwe bayoze bavumele yonke into abantu bangene inqobo nje uma igama labo lisencwadini yebandla babe ngamalunga bathathe isidlo ebhayibheli lathi odla aliphuze ngokungafanele unecala umzimba negazi lenkosi uJohane ongcwele isahluko seshumi nantathu ukhuluma uJesu Baba sekorinte besibini sahluko seshumi nanye uPawulo washo eminyakeni kamuva ukuthi odla aphuze lokhu ngokungafanele uyoba necala lomzimba negazi lenkosi umuntu makazihlole uthi ngaphambi kokuba athathe licaphuna umbhalo kunjalo Uja puso unga fanele uja puzele kulashwa enga wetuka nisi mzimba wenkosi. Kutingenga ya loku abaningi bayakula futhi babuchakachaka phakathi kwenu nabaningi balele. Qinisekani ukuthi nimi kahle kuNkulunkulu. Na kwesithunzeni ukuthi akukho umuntu kodwa ngabasokiweyo. Akunandaba ukuthi wayethembeke kanjani ukuthi wayeli size kanjani ibandla lamaJuda. Wayefanele abe iproselite. Wayefanele abe yikhole elisokwe ngempela ngaphambi kokuba athathe isidlo noma adle iphasika. Oh, sicela ukuthi kangakanani nomuga namhlanje. Manje siyabe ngokushesha manje ke noNkulunkulu ubakhiphile kulo busuku. Manje siphenya evesini leshumi nantathu lesahluko seshumi nane. UNkulunkulu wabanika intiye yomlilo ukuba ihambe phambi kwabo. Ngicabanga ukuthi bebenaso isithombe lapha kulo busuku. Futhi ngikusho ngenhlonipho ngombono wami oqotho siselapha kuleli qembu kulo busuku. Ngikholwa ukuthi leyo inathi kulo busuku. Intiye yomlilo efanayo eyahola abantwana bakwaIsrayeli ihamba phambi kwethu yenza izibonakaliso nezimangaliso ezifanayo. Futhi noma imuphi uthisha lapha noma umfundi weBhayibheli uyazi ukuthi ingelosi elandela uIsrayeli futhi ebaphelekezela beya ezweni lesithembiso yayingelosi yesivumelwano okwakunguJesu Kristu. Futhi namhlanje uJesu Kristu nguyena izolo namuhla naphakade. Ulandela phambi kwaleli qembu elincane enifuna ukulibiza ngabagingiki abangcwele uma nifuna kulungile. Eqhubeka ehola ukusuka ekunqobeni kuye ekunqobeni. Akabongwe uNkulunkulu. Kulezo zizwe, kulezo zinsuku babedelelwa futhi bezondwa futhi benqatshwa futhi baliwa yizizwe futhi bebizwa ngakho konke kunjalo namhlanje ngekhole eqiniso. Nina emabandleni enu niyazi uma nithatha isinqumo sokumela uKristu futhi nikhulumele iqiniso lonke ibandla lithi ake nimbheke ulahlekelwe ingqondo useyahlanya niyabo. Ningakunaki lokho landelani nikhubeke selihlome ngakho konke manje negazi lihamba phambi kwenu umoya ongcwele unihola qhubekani nje nihambe ningakunaki enikutshelwa hayi yinoma ubani bekani phambili eCalvary bese nimasha niye phambili umfanekiso omuhle. Manje babephumile bedlula futhi bathola futhi manje qaphelani ukuhlenga kwegazi kwabakhipha eGibhithe. Manje babefanele babe nenye into manje yokuba welisela ezweni. Manje sebeqala ukuqala nje base bephumile basoka bafika phansi kwegazi futhi basuka bamasha. Manje base bekhuphukele kwenye into babehambisana lapho bazi ukuthi base bephumile kupheni bangene kuphileni bazi ukuthi base benokuphila okuphakade. Kodwa napa benyuka manje nobunzima buqala ukukhula. Nakho kufika impi kaFaro ibavumisa ngenkani ukuba ibathathe kwangena inkathazo. Lalelani uNkulunkulu iziphephelo sethu namandla ethu. Usizo impela ngesikhathi sokuhlupheka. Oh, ngiyethemba niyakubona lokhu. Niyabona naku. Azibodwala lelani ivesi leshumi nantathu manje. UMose wathi kubantu ningesabi. Ngiyakuthanda lokho. Emva kokuba uJesu esevuke kwabafileyo, amazwi akhe zonke izikhathi ayethi ningesabi. Ileyo inkathazo ebandleni namhlanje ngokwesabela ukufa ukuthi nizokwehluleka. Ningehluleka kanjani ncane kuKristu na? Ngeke nehluleka ninokuphila okuphakade. Wonke amadimoni esihogweni angeke anizamazamise. Ninokuphila okuphakade uJesu washo njalo. Ngakho ningakwesabi ukwehluleka. Wena uthi awu ngiyesaba ngizoba uhlanya. Ngingaqoka ukuba nobuhlanya obuncane kunokuhlala ngithule futhi ngingenzi lutho. Impela bengingaqoka lokho. Umuntu ozokwenza okuthize kuyashiwo ngokukaBhalathi lapha umfo ufikela ukuzothola umsebenzi kuye futhi wathi sayina igama lakho lapha. Wathatha ipensela lakhe kuba asayine. Wathi ikuphi irabha yakho na? Wathi angenzi maphutha. Wathi ngeke ngakusebenzisa awuzukwenza lutho. Kunjalo awenzi maphutha. Akusikho ukuthi anenzi lutho. Asihambeni mfowethu sokoma wahambe. Ngiyamthanda uLongfellow lapho. Ungangitsheli ngezibalo ezidabukisayo. Ukuphila kuyiphupho kuphela elingenalutho nomphefumulo ufile lowo owozelayo. Nezinto azisikho lokho ezibonakala ziyikho.
Wathi yebo ukuphila kuyinto ekhona nokuphila kuyisiqiniselo nethuna lisiyo umgomo wakho uluthuli ubeluthulini kwakungakhulunywa ngomphefumulo. Asisukume senze ngenhliziyo kunoma yimuphi umbango ungafani neziyizimungulu izinkomo ezigutshwayo yiba iqhawe. Ungalindi abantu kuba bakugqoqele kuKristu yema njengowesilisa noma inenekazi memukele bese uhamba uye phambili ngokunqoba. Amen. Yilokho uNkulunkulu akufunayo, amahlikihliki amabutho azilungiselele. Ungahle ungabi ngosinda maphawundi ayikhulu nanhlanu kodwa ungabe usenguye obumvana mfowethu futhi ugcwele amandla uma nje uzodedela uNkulunkulu abe nendlela yakhe. Ngike ngabona indoda esinda amaphawundi angamakhulu amabili ingenalo i-awunsi lobudoda kuwo kunjalo. Ulongele kaphelani uMose wathi kubantu ningesabi qinani nibone ukusindisa kwenkosi. Kuhle lokho velani nimashe nje ningesabi lutho uma nimukele uKristu njengomsindisi wenu. Qhubekani mfowethu Branham ngifuna ubhapathizwe kwamoya ongcwele. Yiba ulokhu uqhubeka nje ungesabi. Wena uthi ngiyakhula manje mfowethu Branham angikwazi ukuqhubekela phambili. Ungakhathale yiba ulokhu uqhubeka nje ubone insindiso yenkosi yethu uyemukele qhubekela phambili nje. Kuzoba kanjani na udokotela ungalile manje umfo wenze okuhle okwedlula konke angakwenza kodwa uNkulunkulu akakakwenzi okuhle kwakhe okwedlula konke okwamanje kunjalo. Kancane nje mlaleleni manje kulungile. Inkosi eza kunenzela khona namuhla ngokuba abaseGibhithe abacwaningi iTruth umuntu onochuku. Uthi mfowethu Branham uma nje ngingayeka ukubhema, uma nje ngingalubeka phansi ukuzo, uma nje ngingayeka ukweba kwami, uma nje ngingayeka ukwenza kwami lokhu lokho nokunye. Ungakhathali, hamba nje uqhubeke. UNkulunkulu uzokunakekela konke okunye. Uma bengazi ukuthi bengingakwenza mfowethu Branham, bengizomemukela njengamanje uKristu. Ungakhathazeki, qhubeka. Qhubekani nje nizobona insindiso yeNkosi. Ngokuba baseGibhithe enibabonile namuhla anisayi kubuye nibabone naphakade. Amen. Kuzoxazululwa emva kwesikhashana. Inkosi iza kunilwela noba yithula nina. Inkosi yayisithi kuMose, ukhalelani kimi na? Yesho bantwana bakwa-Israyeli kuba bahambe. Ngiyakuthanda lokho. Ungazami ukuthi uthi awu ngathi wena ibandla eminyakeni eyishumi eyedlula mfowethu Branham bengiyilunga lethembekile. Kuhle lokho, ngiyakuthokozela lokho, kodwa siye phambili kulo busuku. UNkulunkulu uyaphambili. Abantu namhlanje lapha babuyela emumva bathi awu manje isayensi eminyakeni eyikhulu namashumi amahlanu eyedlula kwakukhona isayensi eFrance eyayithi uma umuntu eke wahamba ngejubane elesabekayo lamamayela angamashumi amathathu ngehora amandla omhlaba adonsela phansi abengamthatha amphakamise emhlabeni futhi ubeyoba ngosehambile. Amamayela angamashumi amathathu ngehora na. Usehamba amamayela angamakhulu ayishumi nesithupha ngehora manje. Awuyizwa neze isayensi ikhomba emumva kulowo mfo. Wayeqinisile ngosuku lwakhe kodwa bona baphila kolunye usuku kunjalo. Kodwa thina abashumayeli, oh kabo, ukuphilisa kaNkulunkulu na manje ake ngibone ukuthi umuntu ongcwele uFinney, uKnox, uCalvin abanye babo bathini ngakho. Babeqinisile ngezinsuku zabo kodwa siyaphambili, siqhubekela phambili. Sinenye into. UJesu washo emfanekisweni lapho umhlwanyeli ngenkathi umhlwanyeli ephuma kuyohlwanyela izimbewu nenye isithi asiyafika khona lapho sase sihlwanyela ukhula kukolo. Wathi kuyekeni kukhule kanye kanye. Ngihlala njalo nikhomba ukuthi izwe liba libi kanjani kodwa ngehluleka ukubona ukuthi ibandla liba namandla kanjani. Isikhathi esifanayo liyasukuma limi ensimini. Okungukuthi lingumhlambo omncane kodwa mfowethu uNkulunkulu nalo futhi lizonqoba ngokuqiniseke ngempela njengoba uKristu avuka kwabafileyo. Amen. Ibandla likaNkulunkulu alisoze lehluleke. Amasango eHaidese awaye kulahlula wakukhombisa ukuthi babezomelana nalo kodwa ngeke bahlule. Ibandla lizonqoba ngegazi likaJesu Kristu kumaka wokunqoba. Ngiqinisekile ngalento eyodwa ukuthi uNkulunkulu uzoba nebanda elingenabala nambimbi noma nasici. Amen. Ngijabula kakhulu ngalokho. Manje uma ngikulelo bandla, amen, Mfowethu Branham ungena kanjani kulo ngencwadi na Gabo? Ungena kanjani kulo na ngokuzalwa? Uzalwa kulo. Ngisemndenini kaBranham kuzoba iminyaka engamashumi amane nanhlanu usuku lwesithupha lukalo April ozayo. Futhi abazange bangicele ukuba ngijoyine umndeni wabo. Ngazalwa nginguBranham, ngiyoba nguBranham njalo. Ngazalwa ngingumKristu kuJesu Kristu. Ngiyoba ngumKristu ngoba uNkulunkulu ukumise kanjalo ngokukhetha. Wasibiza ngomusa wendodana yakhe uQobo ethandekayo. Siyamemukela futhi sinokuphila okuphakade. Ngakuthawulana kunye na, ngabulunga bunye na, ngancwadi yinye na, ngamoya munye thina sonke sabhaphathizwa sibe mzimba munye kuJesu Kristu. Futhi lapho sibe ngabafo abayizakhamizi zombuso. Bengicabanga namhlanje njengoba bengingekho ngikhuleka ukuthi kukanjani ukuthi lolu usuku esizophendula ngalo. Angezi kuphendulela isizukulwane ebesiphambi kwami noma isizukulwane esizoba semva kwami, kodwa ekwahlulelweni ngizomana lesi sizukulwane. Kuthi ngithe buka lapho isithombe sowesifazane esayinini ukuphuza ubhiya enye into, uthe ubengaphefumuli noma into ethize, ngithe yebo nokungabi nakuphila futhi. Ulungile nakho lapho khona, ngathi ihlazeli njepho nakho konke ukushumayela, ngithe ngezinye izikhathi kubonakala sengathi ngitshele umkami, ngithe ngezinye izikhathi kubonakala sengathi akusizi lutho, kodwa ngifanele ngibe yiphimbo lokwexwayisa empeleni. Kungakhathaleki ukuthi abantu wenzani ngakho, ngifanele ngishumayele ivangeli empeleni bese nginikele ubufakazi ekuvukeni namandla kaJesu Kristu. Ngabalishiye bese befulathela, uNkulunkulu uzobehlulela ekwahlulelweni ngalo. Ngophetheleke kuphele ngokushumayela nabanye befundisi futhi oshumayele ivangeli. Manje ngiyalithanda nje iKapelani yanini phambili manje futhi nizobona inkazimulo kaNkulunkulu. Kodwa lelani ivesi leshumi nesithupha manje sifunda lokhu. Bakamisa induku, induku le kwakuyinduku yokwahlulela, manje kwakungesiyo induku kaMose, le kwakuyinduku kaNkulunkulu. Uma nizoqaphela, uMose wathatha leyo nduku wayiphakamisa kanje kufika amazeze, wayiphakamisela phezu kwamanzi aphenduka igazi. Kwakuyinduku kaNkulunkulu yokwahlulela. Naleyo nduku efanayo, ithole leyo nduku efanayo kwaba yiyo ashaya ngayo idwala nomfantu uvela ohlangothini lwedwala namanzi aphuma edwaleni. Manje lelo dwala lalinguKristu, futhi kwakungukwahlulela kaNkulunkulu. Mhlani isidla ngalowo muhla niyafa, kwashaywa uKristu eCalvary futhi wahlawula lokho okumuncu, ukufa okubuhlungu. Akukho muntu, akekho ongake abuchaze ukuthi babuyini noma akasoze abakhona. Lapho uNkulunkulu wabeka konke kwahlulela ngokaNkulunkulu phezu kwakhe, futhi wamshaya ohlangothini ngenkathi ohlangothini lwakhe kuphuma amanzi negazi nomoya, kube ngukuhlengwa kwethu. Ukuthi abantu basidwebe kanjani isithombe sakhe ngesinye isikhathi esengwe ngengubo noma enye into esiphambanweni, lokhu akunjalo. Bamlahla lowo muntu kukho konke kunzola, into eyinhlamba ababengayenza. Kodwa wayefanele abe njalo. Wayelapho ophakeme kunabo bonke nothembeke kunabo bonke ezweni, owake wabakhona noma oyobakhona. Waseke ekhaywa futhi wanquniswa esiphambanweni, walinyazwa, washaywa opa imilomo yezikhwehlela zokubhuqa zilengatweni bakhe, umqhele wameva wokubhuqa usekhanda lakhe. Kodwa kulapho ngenkathi enqoba ukufa siwagoya isono nokugula nethuna, futhi wasihlawulela thina sonke. Kaningi kuthiwa ngesinye isikhathi kulapho ngenkathi ethatha udosi lokufa, yilapho uPawulu athi, kufa luphi udosi lwakho na? Ngitsheliwe ukuthi izilwanyakazane eziningi, izinyosi nezinto zinesitinyeli,
futhi zingu poison ngaso kodwa uma zike zatinyela kanye lahlekelwa isitinyeli sazo ukufa kwakunodosi kukho ngesinye isikhathi kwathi uChrist eCalvary wakhipha isitinyeli ekufeni. Hallelujah. Oh, uma ngicabanga ngakho yilapho adonsa khona isitinyeli siphume ekufeni. Enzela mina nawe lonke udosi lokufa. UPaulo wathi ngenkathi bezomnquma ikhanda lakhe etilongweni lamaRoma wathi kufa luphi udosi lwakho na, wakhomba emumva eCalvary futhi lapho yilapho isitinyeli sakhishwa khona ekufeni. Thona kuphi ukunqoba kwakho na, wathi kepha makabonge uNkulunkulu osipho kunqoba ngenkosi yethu uJesu Kristu. Amen. Ulungile induku kwahlulela uyelule mboze ulwandle ulwahlukanise abantwana bakwaIsrayeli baza kuhamba bawele phakathi kolwandle emhlabathini omileyo. Mina bheka ngiyakuzenza lukhuni inhliziyo zabaseGibhithe bakulandele. Ngizakudunyiswa nguFaro nangempi yakhe yonke nangezinqola zakhe nangabamahashi bakhe. AbaseGibhithe bazakwazi ukuthi ngiyinkosi futhi nxa ngidunyisiwe nguFaro nangezinqola zakhe nangabamahashi bakhe. Ingelosi kaNkulunkulu, lalelani, buphisisana amahanise manje, futhi ingelosi kaNkulunkulu eyayihambile phambi kwempi ka-Israyeli isekhona lapha. Ingelosi kaNkulunkulu eyayihambile phambi kwempi ka-Israyeli yasuka yahamba ngemumva emva kwabo, nensika yefu yasuka phambi kwabo yema emva kwabo, noma yenyuka isuka lapha futhi yama emumva lapha ukuhamba maphakathi ngesikhathi senkathazo. Uma inkathazo iqala ukubhekana nawe ukugula maqala onke inkathazo, ingelosi kaNkulunkulu iyenyuka iphume ibe phakathi kwakho nokugula futhi ime lapho endleleni inselelo kuwe ukuba uthathe izwi kaNkulunkulu. UNkulunkulu wayekade nike uIsrayeli isithembiso ukuthi abezohamba bangene ezweni ngawukhona isigidi mhlampe sendoda eza ukubaxosha futhi babagijimise babehlise futhi babagenge babalahle phansi njengesigejane sezilwane. Kodwa ingelosi yenkosi eyayilapho kubathwala ibayise ezweni lesithembiso yavuka empini yase ihamba yase ima phakathi kwabo nengozi. Haleluya. Isakwenza iyokwenza indlela. Oh, ngiyayithanda nje ngalokho. Aniyithandi nina na? Iyokwenza indlela yawo wonke umuntu ogulayo ohlezi lapha khona manje. Isivele iyenzile indlela futhi imi phakathi kwakho nenkathazo. Futhi ngiyazi lapha khona manje ungangibiza ngohlanya uma ufuna. Akunasibopho kulokho okushoyo, kodwa nginesibopho salokho engikushoyo phambi kaNkulunkulu. Kodwa lo owahola abantwana bakwa-Israyeli uma khona ngikwahlulele kahle kulokho, kukhona enikubonayo kulo ubusuku noma enibone leso sithombe, ngicabanga ukuthi bayazikhipha kulobu ubusuku. Leyo ngelosi efanayo kaNkulunkulu ikulendu khona manje ukwenza khona impela nje uJesu akwenzayo ngalolo suku. Yilapha ukuqinisa khona nje eyakwenza ngaleyo nkathi, iyakwenza manje futhi iyohlala njalo ifana. Ingelosi kaNkulunkulu yenyuka ukuba ime phakathi kwethu nokugula, imi phakathi kwethu nokufa. Akumangalisi uDavid athi yebo noma ngihamba esikhotini sethu ndiyokufa, ngiyikwesaba ukubi ngokuba wena unami impela. Imi lapho ingelosi kaNkulunkulu yahamba ngaphambi kwempi ka-Israyeli futhi yasuka futhi yahamba futhi yama phakathi kwabo nesitha. Ingelosi kaNkulunkulu ibi kulowo busuku phakathi kwawo wonke umuntu ngamunye lapha nesitha. Ngiyazi ukuthi ngikhuluma ngani. Ngiyazi ngisami lapha emsamo phambi kwaleli qembe elincane labantu lobusuku. Ngiyazi ukuthi uNkulunkulu uzehlisile ehla evela enkazimulweni futhi emi kulendlu manje. Uma kuphela nizoba nesibindi sokuphumela ezwini kaNkulunkulu nibone ukuthi ayihambi yini phambi kwenu. Sebesisani futhi yafika phakathi kwempi nabaseGibhithe, iza phakathi kwenu nokugula kwenu, imi phakathi kwenu nezono zenu khona manje. Ngani sisophumweni lwebandla iGibhithe njalo lalibizwa ngezwe futhi ngenkathi u-Israyeli ephuma ekhumbulani babe ngamalunga ebandla ezansi lapho, kodwa emva kokuba sekwenziwe igazi nokubuyisana baba ngabasokiwe bakaNkulunkulu. Nokusoka namhlanje ngumbhaphathizo kamoya ongcwele, lonke kwatsho uStefanu, nonke nina eningasokile enhliziyweni nasezindebeni, yini ukuba nimelane njalo nomoya ongcwele na? Njengalokhu kwenza oyihlo, nenza kanjalo nani. Umoya ongcwele wasoka enhliziyweni, unquma izinto zezwe. Kwakuvamise ukuba ibandla lobungcwele lefeshini endala elalibuphila liziphathisa okwabo, liphilisa okwabo, kodwa namhlanje kufana nalo lonke nje izwe yihlazo siwise imigoqo. Umdala umfowethu uSpurgeon wayevamise ukusho, umshumayeli weMethodist omdala okumngani wami wayevamise ukucula iculo, siwise imigoqo, siwise imigoqo, sithethisela isono, siwise imigoqo, izimbu zaphuma. Zingene kanjani izimbuzi na? Ngoba niwise imigoqo, ilokho-ke niwise izinga lokuphila kwamaKristu, ngoba amakholeji achamisele abashumayeli abambalwa ase ebathumela phansi ukuba bacacise eqinisweni. Kodwa umoya ongcwele buhlala njalo ulapho ukugxeka isono, futhi kulowo busuku umi phakathi kwekholwa nezinto zezwe. Amen. Yafika phakathi kwempi yaseGibhithe nempi yakwa-Israyeli yaba ifu lobumnyama kubo, ngalapha yakhanyisa ubusuku ngalapha ukuze izimpi zingakwazi ukusondelana ubusuku bonke. Bukani into efanayo eyanikwa leli qembu lamakholwa ukukhanya kwakubaphuphuthekisa. Ulungele fakani amajakethe enu avimbela ukwethuka. Nakho kufika, bukani, wonke umuntu onqaba ukukhanya uhamba eyimpumputhe futhi uhambe ebumnyameni ngoba anikwemukeli ukukhanya. Amen. UNkulunkulu uthumela abefundisi abashumayela ivangeli, uthumela izibonakaliso nezimangaliso phakathi kwabantu ukuliqinisekisa ukuthi liyiqiniso, nabantu balenqaba akusekho okusanisalele kuphela ubumnyama. Hamba ekukhanyeni ukukhanya kusakhanya mfowethu, yemukela ukukhanya. UKristu ngukukhanya ufikele ukunilethela ukukhanya, kodwa labo abenqaba ukukhanya bemukela ubumnyama. Futhi wonke owesilisa nowesifazane kulo busuku onqaba ukukhanya uhamba ebumnyameni engazi lapho eyakhona. Uyaphathazela ngakokuhle edumile kubantu, kodwa engazi ukuthi umi kanjani ebukhoneni bukaNkulunkulu. Kukapheleni into emangalisa kanje pho lapha, wayengukukhanya komunye nobumnyama komunye ama-Israyeli ngaleyo nkathi, emva kokuba uMose ekhulekile base bekwazi ukulala phansi ngokuthula. Manje bhekisisa, uMose wayeselula isandla sakhe phezu kolwandle nenkosi yemukisa ulwandle ngomoya onamandla wasempumalanga ubusuku bonke. Waphendula ulwandle lwaba ngumhlabathi owomileyo, amanzi ahlukana. Abantwana bakwa-Israyeli baya khona phakathi kolwandle emhlabathini owomileyo. Woma izoqaphela ngenkathi abantwana bakwa-Israyeli ababephumile ebumnyameni futhi bemukela ukukhanya, ngenkathi bengena enkathazweni ukukhanya kwajika kwabheka emumva futhi balala ubusuku bonke. Futhi ngenkathi besalele, uNkulunkulu wayethumela umoya uvunguza uya ezansi unqamula ulwandle uvula indlela yokuphunyuka. Haleluya! Kulo iwundu ngijabula kakhulu ukuthi ngigcwaliswe ngomoya ongcwele kulo busuku. Ngenkathi sisalele sithokoza siphumule ethembisweni likaNkulunkulu, uNkulunkulu wabethembisa ukwenza indlela yokuphunyuka. Futhi ngenkathi besaphumule kulesi sithembiso, uNkulunkulu wayesezansi labo phambi kwabo evula indlela. wonke wesilisa nowesifazane kulobu busuku ozokwemukela uJesu Kristu kulezo zinkundla. Umoya ongcwele ngenkathi nisalele, ngenkathi nisaphumule esithembisweni sakhe. Mhlawumbe ukhubazekile, mhlawumbe uyimpumputhe, mhlawumbe awuzwa, mhlawumbe awuboni, mhlawumbe uyagula, isifo senhliziyo, umdlavuza noma okuthize, ufa, yemukela ukukhanya kulobu busuku bese uphumula phezu kwakho. Nomoya uza njengokuvunguza komoya onamandla ngosuku lwePentecost, uzokwehla wedlule lapho futhi univulele indlela, haleluya, ukuthi nizokwedlula ngqo esigodini sokugula nibuyele ngqo ezweni lempilo, futhi nizokwedlula ngqo kulelo zwe lamakhaza okuyikho ngegama nje ukuboshelwa phansi ngamaketyango ezinkolo ezinganaki, niye kwegcwaliswe ngomoya ongcwele ejabule ethokozayo inhliziyo egcwele injabulo. UNkulunkulu ukhombisa amandla akhe futhi waye wakhombisa, ngiyaxolisa ngiphakamisa kakhulu izwi, ekhombisa ukuhlenga ngamandla. Wakhombisa ngegazi emumva lapho entweni eyodwa, wakhombisa amandla akhe lapha ngegazi lakhe ngokuhlenga, wakhombisa amandla akhe okuphunyuka ukufeni ngegazi, wakhombisa amandla akhe okwenza indlela yokuphunyuka ngokuhlenga kwamandla. Kuyo namhlanje nina enimukele, amen, nina enimukele igazi kaJesu Kristu ukuba linihlanze esonweni, amandla kamoya ongcwele alapha ukuba niholele embabhadizweni kamoya ongcwele, amandla kaNkulunkulu alapha ukuba niguqule nisuke ekuguleni yekuphileni, uNkulunkulu eqhubeka ophumweni lwebandla lakhe seliya ekuthakazeni lapho uNkulunkulu ezobuthela khona emva kwesikhashana ukudla kwakhe okusanhlamvu. Uyamangalisa, liphume ebumnyameni lingene kukhanyeni, okuyisimangaliso. Ukuthanda kanjani pho lokho? Ukuthanda kanjani pho ukuthi lokho kusho ukuthini emphefumulweni wami kulo busuku? Bangane, nina bengikhuluma nendoda namhlanje ehlangane nami nje ngenkathi ngiyise phandle, futhi the bengizama ukutshela abantu, yathi sengishintshe kakhulu Bhili kusukela usengumfanyana, yathi wawuvamise ukuza ngapha bese uyangitshela endaweni yami yebhizinisi ukuthi ngangifanele ngibuyisane noNkulunkulu, ngangifanele ngibuyisane noNkulunkulu. Yayisithi ngangithi ukukuhleka, kodwa yathi Bhili izinto sezishintshile manje, yathi sengiyazi manje ukuthi ukhuluma ngani, ngacabanga akabonga uNkulunkulu. Yathi ngiyazama ukutshela abanye ngakho, futhi yathi bayoshintsha udaba bese beyokhuluma ngephepha elihlekisayo noma into ethize. Oh, akusimi lo mfo olandelayo ongale ekhoneni angahle afe, nguye olandelayo, mhlawumbe inombolo yakhe yiyo elandelayo, engazi ukuthi ekabani inombolo elandelayo. Kungahle kube ngeyakho kulo busuku umngane, lesi kungahle kube isikhathi uNkulunkulu akubiza ngaso. uNkulunkulu umoya ongcwele omkhulu umi lapha kulo busuku phakathi kokufa nokuphila, umi lapha kulo busuku phakathi kokugula nokuphila. Ngiyazi ukuthi ngikhuluma ngani kunjalo. Khona manje umoya ongcwele ofanayo eniwuzwayo manje, wonke umuntu ozelwe ngokusha ubophezelekile ukuba awuzwe lowo moya endlini, awukwazi ukuhlala ungawuzwa. Uma unakho kuphila uyazi ukuthi ukhona ulungile. Kanjani njengozibuthe uma uzibuthe omkhulu usondela eduze kwensimbi iqala ukunyakaza nokugaqa, ngani na ilokhu isondela kakhulu njengozibuthe omkhulu wehla phezulu lapha ngesinye isikhathi eHammond eIndiana, ngangibabhekisisa beqosha izindwekwe phansi badonsa umdala omkhulu kazi phansi kuphuma omkhulu uzibuthe, futhi bazishanela zaphuma zonke izingwekwe phakathi nendawo phansi, futhi lapho edlula zonke lezo zingwekwe ezazibutheka kuzibuthe insimbi zenyuka ngqo futhi zahamba lozibuthe zaphuma, futhi bayakususa kumazibuthe bese bekuwisela esiqongweni esincane bese bekubumba. Futhi awukhona inqobo ezingwecwe zensimbi i-aluminiyamu ezasalayo, ngathi azihambanga ngani na? Wathi azibutheki kuzibuthe, ngathi akabonga uNkulunkulu, ngathi azihambanga ngani lezi phansi lapha lophisi wensimbi na? Wathi uma ukaphela ufakelwe ibhawodi phansi, futhi kuthi akube njalo njengenqwaba yabantu lobusuku. Mbangane, uphenduke waba yilunga lebandla kodwa awubutheki ngobhabhatizo kamoya ongcwele. Manje-ke uthedele into ethize ikubophele phansi ngamaketyango, omunye umehluko ukubophele phansi ngamaketyango. Kodwa ngolunye lwezi zinsuku kukhona uzibuthe omkhulu ovele eMpumalanga obizwa ngendodana kaNkulunkulu ozoshanela lelizwe, futhi wonke umuntu wafile kuKristu yovuka kanye naye ukuba aye ngaleya. Nalemizi mbemi jala yoku kula futi enzo ifaye na emzi mbenu akutuwa boka zimulayo. Napo esi opila kona kuzo we pagate na pagate. Sikulegile kukuleni, sikulegile kukukeni, sikulegile kunoma egupi oguye futi. Sise kazimule nga mkulu mkulu kubasi pile kukone mbake. Obubusi siweyo kuzo we pagate. Amen. Nia ufumeli loko kune sabise. Nizizo ngituala ukolo kona manje. Impela ngiyazizwa kulungile ukuba ngiyazi umthengi wami ukhona futhi ngezinduku zokugcina uyoma kulomhlaba noma izibungu zesikhumo ziguqise lomzimba nokhenyameni yami ngiyakumbona uNkulunkulu engiyakumbona uqobo lwami amehlo ami ayakumbona futhi kungabi njengomfokazi. Ngiyacabanga ukuthi ngiyahlanya ngihlanye uma ngihlanya ngiyekeni nje ngijabule kakhulu ngale ndlela kunalokho engangiyikho ngenye indlela. Yebo mnumzane ngiyekeni nje ngihlale ngale ndlela. Oh impela ukuhlanya ezweni ukuba lezo zinto izwe elizibiza ngokuhlanya uNkulunkulu uzibiza ngezibusisiwe. Uzofanele ulahlekelwe inkondo yakho kulelizwe ngoba ngani na awusuye owalelizwe.
Citizens of the kingdom of God.
Oh man, oh hey, ngani uba isidalo esisha. Oh hey, wakhukula kulokhu oyikho manje. Manje seningamadodana kaNkulunkulu. Manje sihlezi ndawonye ezindaweni zasezulwini. Hayi ukuthi siyoba esikhathini seminyaka eyinkulungwane. Sikuso manje, khona manje singamadodana kaNkulunkulu. Khona manje sihlezi ndawonye ezindaweni zasezulwini kuKristu Jesu. Hayi nje ebandleni kuKristu Jesu. Inkosi uJesu ovukileyo ulapha, ulapha ngamandla akhe, ulapha emandleni akhe okuhlenga, ulapha enzela uphumo, ulapha ukuletha lonke ilunga lebandla lingene enhlanganyelweni naye, ulapha ukuletha sonke isona, kunandaba ukuthi uphansi kangakanani, ulapha ukuletha amandla okuvuka kwakhe angene empilweni yakho, bese ekwenza ube isidalo esisha. Lapha eminyakeni embalwa edlule zonke izinkolo zezwe zahlangana, ngikholwa ukuthi kwakuselandani engilandi noma kwenye indawo angikhumbuli kahlehle, kodwa ngenkathi bonke bekhulumela amabandla ehlukene abakaMohamede nabakaBuddha nakho konke. Umncane umfo owemele ibandla i-American Holiness uJohn Witt ngiyakholwa kwakuyigama lakhe. Ngakho-ke ngenkathi esukuma sekuyisikhathi sakhe sokuba akhulume, zonke izinkolo zazimelwe kulo mbuthano omkhulu. Waxoxa ngendaba kaLady Maccabee ukuthi wayephansi kanjani. Waboshwa e-Oklahoma enesigazi emlonyeni wakhe eshayela noma empula umthetho wejubane ejabula emigwaqeni ngekalishi elidonswa amahashe. Wayenze okuningi kubulala futhi engcole kabi futhi enesimilo esibi kabi kwaze kwathi ngenkathi beyomfaka itela futhi bamfake izimpaphe babengamthinti ngisho nangezandla zabo besaba ukuthi babezokonakala. Futhi ngenkathi eseqoqe indaba samdlalo wasesiteji kwaze kwathi wonke umlaleli wahlala ekugcineni kwesihlalo sabo. Wathi banomzana abahloniphekile bezinkolo zalelizwe, ngabe inkolo yenu inakho yini okungahlanza izandla zikaLady Maccabee na? Akukho muntu owathi vuka. Wagcumela emoyeni futhi wakhahlela ngezithende zakhe ndawonye futhi washaya izandla zakhe wathi igazi kaJesu Kristu ngeke lihlanze izandla zakhe kuphela kodwa liyohlanza inhliziyo yakhe. Amen. Kunjalo igazi kaJesu Kristu liyothatha isifebe esiphansi kunazo zonke lezibili eKentucky futhi lezi nelekazi ongcwele ngaso liyokhipha ugweva endaweni phansi ngaleya futhi limenza abe ngumnumzane ohloniphekile nongcwele kaNkulunkulu. Bangane bami, zakhamizi zombuso, bantu bakwethu baseKentucky naseIndiana nabazumezile, anicabange yini kulo busuku ukuthi sekuthi akube isikhathi sokuba ninake le nkosi uJesu ngaphambi kokuba ithuba lenu lokugcina lithathwe na? Nxa nibona ibandla liyongena kulolu phumo olukhulu, nibona intika yomlilo ehola phambi kwethu imile yenza izimangaliso nezibonakaliso. Ulapho kulo busuku kuwo onke amandla akhe ahlengayo, ulapho ukwenza ngcwele sonke isoni, kubuyisa wonke umhlubuki, ulapho ukuphilisa wonke umuntu ogulayo. Uyivangeli eligcwele futhi sishumayela ivangeli eligcwele, sedla iwundlu lonke silosa ngomoya ongcwele futhi sazi ukuthi lingukudla okumnandi ngokuba umoya ongcwele usibhulele ukuthi limnandi ngempela. Nambithani niyibone inkosi imnandi linambitheka njengoju edwaleni.
Inkosi yethu uJesu lapha othandweni nasemandleni ayo ezibusisweni zayo zokuhlenga ezinkulu. Oh, imi kanjani phakathi kwebandla nesono kulobusuku? Ukuthi imi kanjani phakathi kwenu nokwahlulelwa? Yopha ikhuleka lapho esikhathini esingeside sedlule ngahamba ngayongena endaweni enhla lapho e-Ohio lapho engangikade ngisanda kuphosta umbono wami ngokwahlulelwa. Ngangikade ngeja isitolo esincane othenga udlele kuso i-junkyard. Sasinomhlangano omkhulu ngathi ngeka ukuthi ngihlale amamayela amaningana ngaphandle ezweni ehotela elincane labahamba ngezimoto. Ngangikade ngeja isitolo othenga udlele kuso i-junkyard. Abantu abanomoya omuhle abathandekayo futhi ngesonto bavala base beya esontweni. Ngathi ngeka ukuba ngiye kwejwayelekile encane evamile indawo yaseMelika kuba ngiyodla idina lami. Ngibathi ngingena emnyango okwangimangaza nakho kumiphoyisa likahulumeni ligaqe intombazane idlala emshinini wokudlala imali. Manje ukugembula akuvunyiwe e-Ohio futhi lapho umuntu womthetho uqobo lwakhe ephula umthetho futhi mhlampe umuntu onguntanga yethu mhlampe eganiwe enomndeni ndawo ndawo egaqe intombi ethize imi lapho. Ngabheka emuva ngaphesheya kwesitolo othenga udlele kuso abanye abafana behlezi lapho bedakiwe nentombi ingaziphathi inhlobo kahle. Ngabheka kuhlezi phansi ngakwesokudla sami lapha esidodlwaneni esinompheme engase ngilungiselela ukuhlala phansi. Nakho kuhlezi inenekazi eseligugile lilapha emashumini amahlanu nesishiyagalombili lineminyaka engamashumi ayisithupha obudala lilidala ngangomama wami lihlezi lapho isikhumba sonke sishwabene ligqoke izingutshana ezincane futhi oh kwakukubi kabi. Nezinzwane zalo zipendwe ngokuphephuli izindebe zalo zipendwe ngokuphephuli into ebukeka yesabeka ukwedlula yonke owake wayibona. Izinwele zalo zigundwe zafishane ngempela zase zenziwe imiyeko zabheka phezulu kanjalo futhi laliphuza. Nakho kuhlezi amadoda amabili nalo ehlezi lapho ebukeka emabi edakiwe nenye yawo ilele inqume emapleitini etafula futhi ngenkathi ecela uxolo ayesephuma eya endlini yangasese. Ngama lapho ngacabanga, oh Nkulunkulu, ungakumela kanjani na? Ungayibuka kanjani into enjalo na? Lapho ngishona senhliziyweni yami futhi ngimubi nginje, nokho ngisamangala uma uSara wami omncane benoRebecca bezokhulela esizukulwaneni esinje ukubona lokho kuza. Kosi yini ungavele nje ukushayele kusuke ebusweni bomhlaba na? Ngacabanga, awukwenzi ngani nje Nkosi na? Hlala phansi lapho ngase ngiqala nje ukukhala izinyembezi ngabona umbono. Ngabona kwaba sengathi izwe lishibeka emoyeni futhi nakho kume uthingo lwenkosikazi luzungezele lozwe. Nomunye oyekhuluma nami wathi lelo igazi likaJesu Kristu elizungezele lizwe elimvimba ukuba angalibhubhisi. Uma uNkulunkulu engabona isono mhlani udla kumhlanifa. Wonke umuntu ongaphansi kwalelo gazi lapho ungozikhethelayo ukuba uzikhethele. Kodwa uma uke uze ufe nomphefumulo wakho ugwedle wedlule ngaphambili le kwesihawu salelo gazi usuvele wehlulelwe ngaphambi kokuba ufike lapho akukho okusakusalele. Ngase ngizibona mina uqobo ngabona inkosi yami uJesu emi lapho enomkhele wameva ekhanda lakhe nezinyembezi zehla zicubele negazi lapho lidezeka entshebeni yakhe. Futhi ngabona izono zami zifika phambi kwakhe futhi njalo uma zifika phambi kwakhe kanjalo waze wakhakhazela ameva ayegwaza ebunzini lakhe kakhulu wayebhadazela ahlehle athi baba mthethelele akakwazi akwenzayo. Ngiphinde futhi ngenze into ethize futhi manje-ke igazi lakhe lali njengebhampa emotweni ivikela imoto lingivikela okwesihlangu olakeni lukaNkulunkulu ngingafanele. Futhi ngiza kuye kancane ngaguqa phansi kuye ngathi ngabheka phansi lapho kulele phambi kwami futhi kwakukhona incwadi endala yesono negama lami libhalwe lanquma phezulu. Ngathi Nkosi uzongithethelela na? Impela wathi ngamehlo anothando welulela ngasohlangothini lwakhe wakhipha igazi wase eyabhala kuyo uxolelwe wase eyiphosa emumva olwandle lokukhohlwa. Wathi manje ngathi ngiyakubonga Nkosi. Wathi manje ngiyakuthethelela kodwa wena uyalilahla. Oh, lokho kwaguqula isithombe kimi. ngiyaphuma kuwo ngaya lapho ngase ngihlala phansi kulo ngase ngiqala ukukhuluma futhi lali nempilo ehlalisana kabi emuva phambi kwalo ngathi awukaze ube ngumkhristu na lathi ngakhuliswa ekhaya lamakhristu ngase ngithi kwenzekani pho la ngitshela mayelana nokungabikho kokuholana nendoda yalo nokuthi babe kanjani abantwana kanjalo njalo ngathi yonke le minyaka awukaze uhlale ngokuthula selokhu wahlangana noNkulunkulu na lathi mnumzane iqiniso lelo ngathi ungemamukele khona manje lathi uzongithatha na ngathi ungongotha enhliziyweni yakho manje kuthi kuso leso sitodlwana esinompheme lapho phansi futhi ngaguqa phansi phambi kwalezo zethameli zabantu imishini yokudlala imali yama ukuthuka okunenhlamba kwama nayo yonke enye into ngase ngiphakamisa izandla zami nezandla zami nalezo zandla esezishwabene bandla futhi ngaliholela kuJesu Kristu kunjalo yilokho ke bangani ningabheki uJesu angikhathali ukuthi wenzeni ukuthi izono zakho imnyama kanjani ukuthi impilo yakho inenhlamba kanjani uNkulunkulu umile kulobusuku engongotha emnyango wenhliziyo yakho kuba akuthethelele akunandaba ukuthi ungubani sikhothamisa amakhanda ethu umzuzu dadewethu woza kwiorgani lapho ungeza baba wasezulwini oh ngikhulekela ukuthi uzovele nje manje umoya ongcwele usahamba endlini masifune kuqala umbuso ukuba sifumane umusa kuwe khona ke ngikholwa ukuthi uzophilisa abagulayo kodwa khona manje baba ngisezwa ukuthi kukhona elikhulu elijulile isasasa nokuhlabeka abantu bazi ukuthi ibandla lakho lisophumweni futhi sibheke ngasekwahlulelweni singazi kodwa ekuseni omunye angeza eceleni kombhede futhi lapho silele esishonile ngalesi sikhathi kusasa ebusuku mhlawumbe emakhazeni ndawo ndawo nemiphefumulo yethu ngaphandle ngaleya ephakadeni uNkulunkulu leli kungaba ihora lokugcina eli kungaba yithuba lokugcina umuntu ayolemukela abaningi akungabazeki bahlezi lapha besilisa nabesifazane abebefisa abaphile nje ejwayelekile impilo enhle kodwa abangakaze bazalwe ngokusha ongazi ukuthi kusho ukuthini ukugcwaliswa ngomoya ongcwele ephelele impilo ezinikele nawo onke amaketango amahloni esusiwe kubo nomoya kaNkulunkulu babhaphathize esihaweni sakhe Baba othandekayo ungeke yini kulobusuku egameni lomntwana wakho othandekayo uJesu uhambe uye kuyo yonke inhliziyo futhi ukhulume njengamanje na futhi kwangathi bona ngubuphansi benhliziyo yabo bangaphakamisela imicabango yabo kuwe baphakamise inhliziyo yabo futhi bathi ngilapha Jesu ngithathe manje njengoba nginje futhi ungibumbe futhi ungenze into ehlukile ungenze ngibe uhlobo lomuntu ozothanda ngibe nguye yonke impilo yami ucoce kimi ukhulume kimi uzame ukungenza ukuba ngenze okwehlukile uzame ukungenza ukuba ngenze lokho kuzinikela kodwa manje imini isiyadlula Nkosi ngami kodwa ngilungele ukuza manje siphe khona baba isihouse sisabiza ngaphambi kokwahlulela uphumo lwebandla lishiya igibhithe kwangathi bangeza bahambisane neqembu likhulu ababizelwe ngaphandle sicela egameni lakhe futhi sisakhothamisa amakhanda ethu namehlo evaliwe namakristu ekhuleka angazi noma ubungasiphakamisa yini isandla sakho uthi mfowethu Branham ngikhumbule ngiyakholwa ukuthi lonke izwi olishoyo liyiqiniso mayelana noJesu Kristu futhi sonke sidinga ugcwaliswa ngomoya futhi angikagcwaliswa okwamanje Ngiyilunga lebandla noma mhlawumbe kungakaze nhlobo mhlawumbe buyisoni ungakaze umemukele uKristu noma ubuyilunga lebandla futhi ungakazalo ngokusha masiphakamise isandla sakho uthi ngikhumbule mfowethu Branham emkhulekweni wakho ngifuna ukuhamba ngokuqondile uNkulunkulu akubusise uNkulunkulu akubusise nawe nawe wena wena nawe mfowethu nawe dadewethu nawe mfowethu wena 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 mfowethu dadewethu ngiyabonga Oh ngapha ngakwesokunxele sami bangaki ngapha phakamisa isandla sakho uthi ngikhumbule mfowethu Branham ngifuna ukuzalwa manje khumbulani umoya ongcwele ukhuluma kuwe uma ngiba yingeke kaNkuluNkulu ngiyazi ngokuqinisekile njengoba ngimi kulomsamo ukuthi umoya ongcwele ukhuluma ezintizweni lapha bangane ngingahle ngibe ngothile kini kodwa angisilo uhlanya ngiyakwazi engikhuluma ngakho uma ngazi ukuthi yini inkathazo yini ukhona lapho nokuthi isifo seni sini noNkulunkulu ewuzo umthandazo wami ngani ukuthi khona lapha kulendlu kuhleza abantu ophilisiwe enomdlavuza nobumpumputhe nokungezwe ezindebeni nabakhubazekile nakho konke okunye bukani imihlangano emhlabeni jikelele nithini ngani manje na nithini ngakho manje na uma ezokuzwa umkhuleko wami ngalokho angeke awuzwa yini umkhuleko wami ngesimo somphefumulo wenu na uma ezongimbulela ukuthi inkathazo yenu ikuphi angeke yini angembulela manje ukuthi inkathazo yenu ikuphi futhi na bangaki abanye futhi ozophakamisa isandla sakho uthi mfowethu Branham ngikhumbule ngiyafuna ngalesi sikhathi ucele uNkulunkulu ukuba abe nezihawu kimi uNkulunkulu akubusise nawe nawe wena futhi ohe nje yonke into ndawo zonke isakhothamisa amakhanda enu angazi noma wena uphakamise isandla sakho ube nomusa othe nje ukuba mkhulu kancane futhi uthi ose ngibe nomusa owenele ukuba ngiphakamise isandla sami ngiphe umusa owenele ukuba ngisukume esakhuleka uma ezofikela mina kungakasi inkosi lolu uphawu lwami kuwe ukuthi ngifuna ukuhamba ngokuqondile ngifuna ukuhlangana nawe ngolunye usuku lokhu ukukhwehlela kuzokhuphuka ngomkhono wami futhi ngizocindezela iphilo elifayo uDokotela uzosuka eceleni kombhede wami akukho okungenziwa manje ke uNkulunkulu ngihawukele emphefumulweni wami ngenkathi izinkungu ezibandayo zokufa intanta endlini kwangathi kungeza umkhumbi omdala waseZiyoni ungithwale ungihambise izoma nkosi kuthatha inqwabo yomusa kodwa ikhona into engihambisayo ngimi uNkulunkulu akubusise emfowethu omunye uzoma athi ngimi nkosi uNkulunkulu akubusise emfowethu uNkulunkulu akubusise emfowethu dadewethu yibani nilokhu nimile nje wonke umuntu ofuna ukukhunjulwa ngalomkhuleko lensindiso yomphefumulo wakho ungasukuma uNkulunkulu akubusise uNkulunkulu akubusise insizwa uNkulunkulu akubusise mnumzane uNkulunkulu akubusise mfowethu uNkulunkulu akubusise dadewethu uNkulunkulu akubusise dadewethu wena mfowethu omunye akame manje futhi athi ngilapha mfowethu Branham angimile phambi kwakho ngimi phambi kaNkulunkulu ikhona into engitshele ukuba ngisukume futhi ngimi ungakwenza naye mangezinyawo zakho nje thatha uNkulunkulu nje kangaka uNkulunkulu akubusise nenekazi kukhona abanye uNkulunkulu akubusise nenekazi nakho ke umama banda ibambe ingane yakhe encane ezama ukusukuma izinyembezi emehlweni akhe ungeze naso kuma futhi uNkulunkulu akubusise nenekazi intombi esikhulile ime lapho futhi isikhule ngempela eyaziyo ukuthi izobheka noNkulunkulu ngolunyelo lezi zinsuku uNkulunkulu akubusise ubani ozosukuma olandelayo manje athi ngizoma yibani nilokhu nimile nje nenzele umkhuleko umunye futhi niyezwe nje sengathi kukhona umunye futhi ofuna ukuma mhlawumbe ufuna ukusondela kakhudlwana ungabe usakuyeka manje yema nje uzokwenza na nina ofuna ukusondela kakhulu uNkulunkulu uNkulunkulu akubusise nakho ke ngabe umunye uNkulunkulu akubusise nenekazi yebo umnumzane usekhona okungenani abanye abantu abathathu ngibuka ngokuqonde ngqo abafanele ngabe basukumile ngoba nakho kumi ingelosi kaNkulunkulu uNkulunkulu akubusise nenekazi nakho ke manje kulungile mfowethu uthini ngakho na kulungile futhi ingelosi yenkosi imile ngiyazi ngiyayibona futhi ngiyazi ukuthi kufanele abe khona omunye ofanele ame khona manje ngizoma nje isikhathi eside ngomzuzu bangathi uNkulunkulu uyazi ukuthi iyaqindezela enhlizweni yakho imi lapho mngane wami yiyo leyo ekutshela ukuba usukume ungekwenze na sukuma nje futhi umemukele njengamanje kulungile uzuqinisekile manje na uma uNkulunkulu engakubiza kulo busuku kulomhlangano lentshumayelo lesisimemo sizodibana nawe ngaleya uma usufa wenzeni ngakho na uma ungaqinisekile impela sokuma manje ukuze ikubone ukuthi ufuna ukwemukela ukuba uhambe ekukhanyeni manje baba wethu wasezulwini onomusa laba abantwana bakho abathandekayo izinhliziyo ezithanjisiwe izwi liwele enhlizweni yabo kulo busuku ukukholwa kuvela ngokuzwa nokuzwa ngezwi ukuthi bakwazile ukuzwa futhi wazithambisa izinhliziyo zabo abaningi bamile abesilisa nabesifazane abafana namantombazane bekuvuma njengomsindisi nomholi wabo othandekayo ukuthi kwangathi ingelosi kaNkulunkulu elapha manje kulo busuku kwangathi ingabaphelekezela impilo yonke kwangathi bangaphelekezelwa baye eCalvary njengamanje ezinhliziyweni zabo futhi bemukele uJesu njengomsindisi wabo futhi kwangathi umoya ongcwele ngegazi likaKristu ungehlela emiphefumulweni yabo futhi ususe bonke ubuta futhi bagcwalise ngombhaphathizo kamoya ongcwele kwangathi lobu kungaba ngobusuku obukhulu ukwedlula bonke bempilo yabo yazi ukuthi yibo ngokuba kulo busuku bemukela wena siphe khona Nkosi njengamanje futhi kwangathi bangaya ekhaya besuka lapho kulo busuku bejabule futhi bethokoza bedumisa uNkulunkulu ngayo yonke inhliziyo yabo ngikhulekela lesi sibusiso ngegama likaKristu Jesu manje kwangathi Nkosi nganibusisa njengoba nihlala phansi Ake nginibuze manje ngamunye wenu obemile futhi niyazi ukuthi kukhona okwenzekile kini ngenkathi usamile phakamisa isandla sakho phakamisa isandla sakho nje uyazi ukuthi kukhona okwenzekile uNkulunkulu akubusise uNkulunkulu akubusise kunjalo kufanele bangane kufanele ngimele ngabona lapha njengamanje ingelosi efanayo engikhuluma ngayo ihamba kuyo yonke lendlu lapha ingelosi efanayo yenkosi intsika yomlilo kade ngishumayela emizuzwini edlule emihlanu noma ishumi phakathi kwalokho kuphefumulelwa ngiyayizwa ukuyibona nje ihamba kuyo yonke lendlu manje ningathi nicabange ukuthi nje nginixoxela inganekwane kodwa iqiniso manje angicabangi ngisho ukuthi ngizobiza umuntu omkhuleko ngicabanga ukuthi ngizoma khona lapha futhi nje ngicele uNkulunkulu ukuba aqinise ukuthi nginitshele iqiniso kunjalo ngezibonakaliso nezimangaliso kangaki phakathi lapho ufuna ukuphiliswa abantu abagulayo na phakamisani izandla zenu noma ngabe nikuphi phakamisa isandla sakho nje uthi ngiyakwemukela kulungile Ngifuna nibheke niphile futhi nikholwe umunye umuntu kulezi zethameli kwedlwe lapha umunye umuntu lapha ukani nje futhi wathi inkosi uJesu njengalokhu ngiyakholwa isizathu sokuba ngenze lokho kubizelwe ealtare kuqala sifanele sifumane umusa kuye lena yinto entsha kimi sifanele ngifumane umusa kuye kuqala manje ke uma ngifumene umusa futhi ngenze umusa nani idazini noma amabili imiphefumulo eza kuye ngaleyo nkathi nje impela impela manje ngamunye wenu bantu niza kuKristu manje ke itholelishe ibanda eligcwaliswe ngomoya ongcwele futhi niye kulo futhi lapho nifune umbhaphathizo wakhe nize niuthole hambani nje ngabo bonke nje ubusuku soku zonke ubekani nje nikhuleke ukuthi uma nibheke manje ninabantu ogulayo uma nginitshele iqiniso uNkulunkulu uzofakaza ukuthi iqiniso kunjalo ongenza lokho kuphela uNkulunkulu uzokwenza kwazeke uma nje nizobhuleka futhi nikholwe ngenhliziyo yenu yonke ukani nje futhi nisho lokho ngenkathi ngelosi ihlangana nami phandle lapho esigayweni iGreen eIndiana eminyakeni siyagalombili eyedlula emva kokuba kusukela isengumntwana engilandela ibonisa imibono ngenkathi ngiya kuyo yathi uma uyobaqotho uthole abantu kuba bakukholwe akukho lutho oluyoma phambi komkhuleko manje inganenzela ukufanayo nani manje eyakwenza ngaleyo nkathi ivukile kwabafileyo futhi lapho izethameli phandle lapho phambi kwayo iyazi ukuthi yini okuphezulu kwenu nonke enikwenzile ukuthi yini inkathazo yenu konke ngakho ngiyakukholwa lokho na manje ke kukholweni ngenhliziyo yenu yonke ukaphela insizwa ehlezi lapha ekholwayo izama ukukholwa inokukholwa uyakholwa ukuthi uNkulunkulu uzongazisa ukuthi yini engalungile kuwena uyakholwa uma ezongazisa uzokwemukela ukuphiliswa kwakho na ubethwe inhliziyo akunjalo na uma ke ngikutshelile manje ukuthi uphilisiwe kuyona ubungakukholwa na sukuma umzuzu nje unenhliziyo enokwethuka nenhliziyo eduduzelayo ekukuhluphe isikhathi eside isikhathi kuphela uma ulele phansi futhi ukumisha umoya futhi unokuningi kakhulu ukushaya okuya emumva naphambili ubuthithithi kunjalo na isizathu kubangela ukungagayeki kokudla isisini sakho kukhuphuka ngaleyo umthambo akusilo iqiniso lelo na ungeke usahlushwa yikho wena qina lokho onakho khona manje ungahamba uye ekhaya futhi usinde angifundi wona umqondo wakho ngisihambi ngokuphelele kuwe kuyindoda nje ehlezi lapho kunjalo na angikaze ngikubone empilweni yami futhi angikaze ngazi lutho ngawe
ngabe iqiniso lelo na kholwa ukuthi inkosi ilapha ngokusobala insizwe kukhona engifuna ukubuza khona futhi uyabona ukuthi kuyiqiniso noma akusilo emizuzwaneni cishe embalwa nje edlule khona manjalo into ethize exakile ifika phezu kwakho ngenkathi ngiqala ukukhuluma ngokuthi udosi luphuma kwisitinyeli bekungenjalo lokho na bekungesikho ukuzwa okucakile obunakho ukuhlala lapho na akunjalo lokho na futhi awungibukanga yini ngaleso sikhathi esifanayo namehlo ami akubamba ngaleso sikhathi esifanayo na futhi kungaleyo nkathi ophiliswe ngayo uphethwe yinhliziyo khona lapho amen kunjalo impela ulapho angifundi wona umqondo wenu bangane ngikhuluma kuphela iqiniso noNkulunkulu uyaliqinisekisa ukuthi liqiniso ucabangani ngakho uhlezi lapho eduze kwakhe na uyakholwa na uyangikholwa ukuthi ngingumprofethi kaNkulunkulu na uyakholwa uma uNkulunkulu wena ohlezi phambili lapha esihlalweni esingaphambili yingaleso sizathu ngikhuluma nawe kakhulu kangaka ngiyibona emumva phakathi ngemumva lapho ngakimi kodwa uyakholwa na uma ngingaxhumana nomoya wakho uNkulunkulu uzokwembula ukuthi yini engalungile na ungakwemukela ukuphiliswa kwakho na ungophethwe isifo sikashukela kunjalo na phakamisa isandla sakho uma kuyiqiniso lelo sukuma ume ngezinyawo zakho uyakwemukela ukuphiliswa kwakho na kwangathi inkosi uJesu Kristu ingakwenza konke okukhona usinde uNkulunkulu akubusise kholo omunye phakathi lapha akakholo kholo ngenhliziyo yakho yonke.
A young man sitting there with a blue suit on. That stands out above him.
Ngibona insizwa ehlezi lapho igqoke isudu elihlaza sibhakabhaka. Lapho imi ngqo phezu kwayo. Unesifo sesikhumba. Awunaso insizwa na. Akunjalo lokho na. Sukuma ume ngezinyawo zakho. Oh, ngiyabona ukanye neviwe lamanqusa ngabe kunjalo na awu awufuni ukuya ekhaya ususindile phakamisa isandla sakho uthi Nkosi Jesu manje ngiyakholwa ukuthi ingelosi yenkosi iholela phambili futhi ngiyakholwa ukuthi sengiphilisiwe ucabangani ngakho indoda eseduze kwayo lapho uyakholwa nawe na sukuma ume ngezinyawo zakho umzuzu ukuze ngikwazi ukukubuka uyangikholwa ukuthi ngiyinceka kaNkulunkulu ngayo yonke inhliziyo yakho na ufuna ukuphila kuleso sifo senhliziyo na yilokho obunakho bekungesikho yilokho obunakho ngisho njalo awusenakho manje usungaya ekhaya nawe indoda eseduze kwayo ucabangani ngakho mnumzane na uyakholwa inhliziyo yakho yonke na uyangikholwa ukuthi ngingumprofethi kaNkulunkulu na sukuma ume ngezinyawo zakho uyakholwa ngenhliziyo yakho yonke manje na ubunokwethuka kwemizwa akunjalo lokho na uyabo ngabe kunjalo na phakamisa isandla sakho ungaya ekhaya usuphilile manje uJesu Kristu uyakuphilisa uthiwani ngendoda elandelayo sukuma ezansi nomuka uyakholwa ngenhliziyo yakho yonke na sukuma ume ngezinyawo zakho uyangikholwa ukuthi ngumprofethi kaNkulunkulu na ukuthi ngiyinceku yakhe na uyakholwa ukuthi uzongitshela ukuthi yini engalungile kuwe ukuthi uzokwemukela ukuphiliswa kwakho na usemphinjeni wakho kunjalo na hamba uye ekhaya futhi uphile egameni likaJesu Kristu. Ukhona omunye kulendlu ofuna ukuphiliswa angasukuma futhi aphiliswe uma ungikholiwe njengenceku kaNkulunkulu sukuma ume ngezinyawo zakho. UNkulunkulu akubusise isifo sabesifazane umjabuza nakho nanko uhamba uNkulunkulu akabusise nonke phakamisani izandla zenu kuNkulunkulu baba wethu wasezulwini manje ngilahla zonke izifo zalendlu ngikhipha imimoya emibi futhi kwangathi umoya ongcwele ungengamela manje futhi wenze ukuba wonke umuntu aphile beka izandla zakho phezu komunye nomunye bese uthi ayibonga inkosi ndawo zonke futhi nithokoze futhi nijabule ngokuba uJesu Kristu lapha iwundli likaNkulunkulu ukukwenza uphile wonke umuntu.